Gachi B.
Ujuzi huu wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Hip hop is back, wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Ujuzi huu wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Hip hop is back, wanabaki wanashangaa. Ha. Nagawa bahari kutwa na B Musa puta na wapeleka huu kuta askari anadai kufa. Huu mzuka masai havai shuka, moshi unafuka tupu kikazi na mdai muha. Yeah, doto tulia na mdai kulwa, sitorudia mana kwa shua hakai pusha. Yeah, mikazi baada ya chuo, achana na elimu chukua funguo, sina bei. Naleta utata mkataba fei, naleta hamasa tangaza siasa kweli kweli. Vita Biafra was a real debate, check the feeling, still hatred. Holy Mary, na outsource police post, na change more na die code. Uone duniani na kazi moja. Uliza boss in short, tupo kikos, use force. Mekutana na fisa wa miaji boda mini. Coins kwenye AC, valves kwenye gas, mindo amount kwenye account, mindo knife kwenye bag, mindo rhymes kwenye verse, salute kwenye yeshu nizi mila, mindo DP kwenye page yenu. Mia tatu sabini MH, sina fear na jeans, na disappear MX, na kutabiria njia sio clear. TMA wanakimbia viziwi, wanasikia everyday boss. Baba usivuke mipaka na raw saba, go harder. Soma mistari una pose kwanza, napo simama langa bidhaa his kiwanda. Troubadour George, RIP being misanya. Nilicho nacho ni matundu ya risasi, fikicha macho mana vita jihad. Tunafata ulicho nacho mana kwetu hii kazi kinabadilisho kizazi. Yeah, hini on job training, play beats DJ anapewa playlist. Hini mother brother Ochusheg witness, vita ya msalaba yani crusade. Weekend you praise listen, he face mean business. Uskara great parade, subiri weekend. Usparaphrase weekend, fanya uize, fanya ilipe watu wasizike mpaka ufike. Ujuzi huku pata ni ngumu, hisia kali haufikia hata ukilala na ndumu. Ushaambiwa huu kanda ni sum, MCs wanakandwa bado wako recovery room. Yeah, FA na mdai vina, hii ni shida. Roma USA ameanza lipa, sifanyi mistakes, play andaa bima vina na mimi nasikia wanakulia kama msiba. Ujuzi huu wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Hip hop is back, wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Ujuzi huu wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Hip hop is back, wanabaki wanashangaa. Ha. Ha.
Marafiki ndo watumizi, bora dada, bora nilale na kazi. Sio kahaba, maisha ni matumizi, usile ada. Soma na usome maisha baadaye, na wakitaka show wape show. Oh, wanawake ni package, beba pake bro, salama yake ni Msimbazi. Aha, ha. Stories za wanaume wa die, nye utablo, mume wa mtu naye na mume. Aha, ha. Kila jugo anahitaji mtetea, rasili mali watu dogo nani atakutetea. Hip hop ni maisha, tunaendelea ulipoishia. Toka kitambo na wakilisha, nacha mimoshi tu kama shisha. Osomi mchezo na walambisha, sunajua na chomanisha.
Easy for life, yani kwa maisha.
Ha. Ha. Hip hop is back, wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Ujuzi huu wanabaki wanashangaa. Ha. Ha. Hip hop is back, wanabaki wanashangaa. Ha. Ha.